Nakuwa ndoto za kila mara usiku zanichukua mashuka na yachafua inabidi nisome masomo sinisumbue sipeleku shule mimi nakwenda nasoma vizuri hadi walimu wananipenda madamu wa michezo wananipenda nafunga magoli na ndo maana wananipenda nafunga magoli na ndo maana wananipenda. Yeah, ataki nipate tabu ananipenda kweli paka ananipa vitabu ona anavonita kwake akanifundisha sabu mimi ni mwanafunzi sina kwere madamu na mwanafunzi klasi mafunzi tele siamini madamu anataka nitoke mbele kibongo ataki nifoke anataka niteme ngeli madamu ama kweli ananipa mapende mapende madamu kweli wanoko wanoko jeli umenifua paka moko sijafeli paka moko sijafeli. Ni kosti insta twitter anani posti madam mtoto rizi soki doti hata kio michezo mini shike magoti madam attack na make up back na na follow somo lake bila kufunzwa na jack na wala hani chap mana na upendo wa that ila soon kuna mpango tufanye party mana tajipanga zeda kufunja kabati madam dream zake zita come true madam minipate one CO2 madam. Ah, skizi shule sibani na faulu mitiani nimekuwa mtiifu mwema jamani nachomekea napiga basi uwanjani madam adata keka mpira gambani home time black time class time home time black time test time black time home time class time black time home time test time.